Mina mwitaga Messi kwa bedi. Vurugu chumba ni singoki, kina dunda kitanda sira body. Haki ya Mungu si mwachi. Toto kangaro, nyuma kajaza mwima. Tani toaro, kini achantaja kuzi.
No stressi, nikiwa naye mi mwepesi. Niko fresh, pochi limeja makesh.
Nishike bego na nipenda ndio, jiachie manu na kario. Nishike bego na nipenda ndio, nishike bego na nipenda ndio, jiachie manu na kario. Nishike bego na nipenda ndio. Sheri wangu wabani, ulivo mteke, shepu kama lote, inawatoka mate wakikuona. Ni wewe peke, wengine vichache, kwa joto ni pepe inawachoma.
No stressi, nikiwa naye mi mwepesi. Niko fresh, pochi limeja makesh.
Nishike bego na nipenda ndio, jiachie manu na kario. Nishike bego na nipenda ndio, nishike bego na nipenda ndio, jiachie manu na kario. Nishike bego na nipenda ndio.
Ha to 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 to.